Moto, Mzuka, Mob. Let's get it. Struggling real, struggling real. Kanaruki snooze na lose. Struggling real, struggling real. Struggling real, struggling real. Kanaruki snooze na lose. Struggling real, struggling real. Struggling real, struggling real. Kanaruki snooze na lose. Struggling real, struggling real. Struggling real, struggling real. Kanaruki snooze na lose. Struggling real, struggling real.
I rather stay home or roam, busy reciting my poems. Nipe Byro, struggles kanairo. Jorwako idha ya kuga, demo mepigo na dildo. Kidogo ilibidi ya menyonga, na hivyo ndo maisha inasonga. Mtaya mawe kanairo, wapate kwa zile chochoro. Malingori ni genje, victims ndio wengi. Inapupa na robi, kapisto mupiga raundi. Bro agadhali daddy, musikia ni covid. Demi yako ni toxic, her stories ni comic. Jiko imechoka, vile imepigwa kuni. Nyakati ya shika ukuta, vile ulichapa uliheba. Wengi squeezy ni haters, Delilah na Judas. Struggles imeni arrow, me and your finest kanairo.
Struggling real, kanaruki snooze na lose. Struggling real, struggling real. Struggling real, struggling real. Kanaruki snooze na lose. Struggling real, struggling real.
J to the R lockdown. Vijana wana piga lap na chopper. Wengine juu ya transformer. Kwa more afraid of economic shock. Jonti alvutua wera, ati alpita na bibi ya bigi. Sarakasi na robi utaku mnakula. Kila siku mnoni mina dai maziwa. Kila siku jioni niko mbioni. Lazima tukule ganje showbiz no monkey bees. Kreka hapa tukutulize. Putin wak lazima crawl ndo uburuke. Bruke nge atuwa letters ogo B. What? Seen the total man back then in QM less. Terrified little witness. 5-0 when you 5-4. Wakikanga vijana struggles. Ni zile zile. Gigi ni ile ile. Girl, usikatita machi kizora bado na jitahidi.
Struggling real, struggling real. Kanaruki snooze na lose. Struggling real, struggling real. Struggling real, struggling real. Kanaruki snooze na lose. Struggling real, struggling real.